Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare sappo e jeenayi lewru juin hitaande 2015 sappo e jeegom yande jaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyi jotti noon noon oɗo kabaruji ɗo yumar way galo no humjire won to ɓoggi jamɗe to on kumpititi wiide guɓenoɗe tirteɗe plateforme gonduɗe laamu Bamako oɓe kolliti wiide wakkati joni oɓe joppital ngal luure menaka nde ɗum won hono ko sagginno kaldal e kawral ngal wakkati joni oɓe kolliti wiide ɗum won hono baale adnara Allah ndu curoɓe hakkude ɓiɓɓe maliɓe kañe e laamu Bamako guɓe arme maliɓe ana kaani hay bude ngal luure menaka nde kanje gubbenoɗe tirtoɗe azawat ɗe ɓe kolliti wiide wakkati joni oɓe beltikili hen sanne ɓe garan sinninde kaldal e kawral ngal janggo ɗo Bamako ɗo yimɓele menaka ɓe ɓe beltaki ɗum wonon ko wiya gubbenoɗe tirtoɗe plateforme tuguiɗe laamu Bamako ana kaani yoppitinde ngallure menaka nde ka ɓe kollita e jama o mettimaɓe ɓe kolliti wakkati joni o koɓe darta tan ngallure nde haybe laamu Mali o hono koɓe kuncuno sawru saria fewtude ɗum won hono gubbenoɗe tirtoɗe azawat hoore maɓɓe ko hollite an wiide wakkati joni on nduɗo sawru saria ndu lennama saabi de yimɓel mabɓe sappo e joyon ɓe fu jukkoje de ittama e muɗum en wakkati joni o sigiraɓe wonon kabaruji mawɗi min jogini on ɗo hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade hono ko darno sagginde kaldal e karowal ngal ko wakkati joni o ɗum saggiti hollitinde wiide tan Bamako hono sawru mabɓe sariyaru nduɓe kuncuno fewde guɓenoɗe tirtoɗe azawat ɗe wakkati joni o nduɗo sawru saria lennama ɗum wonono guɓenoɗe tirtoɗe plateforme gonduɗe laamu Bamako ɗe du kolliti wiide jaltan ngallure menaka nde hono wori Ousmane Dikko
kikiɗe keñal e haltidinde e rewrintinoɓe kañum e walloɓe dow yidde yaafinde kawral gacca jaaɓi yoppude ngallure menaka nde aljumare hande yo ɗum woni ko Abala Ag Hamza jokka secrétaire gacca andini yo oni humanto rende yimɓe menaka larme mali ɓeydoto e oni kañi e walloɓe aduna fu li rende wonɓe menaka de plateforme yalti ngallure nde fu ko heɓa minisma yo andi de kawral waɗi fa guɓe plateforme ɗe joppa menaka alkamisar nde conseil de sécurité wi guɓe murtuɗe ɗe kañi e de plateforme ɗe fu tinno nanta koye mumen pati dabare deƴere nde yara caggal hono kawral ngal suroɓe keeɓi joyi lewru juin ndu so yoppitinde menaka ɗum laato ko yaawi ko heɓa andede e daraniɓe yamere siñigol ngol joga e heƴaɓe murtuɓe ana domta Bamako ɗo kikiɗe keŋe capanɗe jetton ndu ƴiwan kiɗal nadde Bamako aljumare hande
kanjo gubbenoɗe tirtoɗe plateforme gonduɗe laamu Bamako oɓe kolliti wiide yo ɗum gonga jaati wakkati joni rewde ɗum wonono konggi ko walde adnara Allah ndu holliti wiide ɗum wonono yimɓele ministre maɓe kañe arme mali kañe en kaani hay bude ngallure menaka nde ɓe kolliti wiide ɗum nangui hoore mabɓe ka wakkati joni o ɗum e tawede furu ɓe kayban hono ɗiɗo golleji gondi e gollirede kanko Fahad Ag Almamoudou o yo secrétaire général walde gacca nde keɗe ko Barky Cissé faccintini en dow hen
e ley ko hak walde dental leyɗe aduna holliti kañum e ministre ma fayoteade gouvernement Mali o laamu Mali o waran sembintina sorrasi en muɗum ɓe e ley ngallure menaka nde faɓe kumano ndenago yimɓele ton ɓe ndenno so tawi arme Mali kañum e walde dental leyɗe aduna ana wawi humanade ndenago yimɓele amen ɓe menen meɗen belti e ley majjun fa sanne ndenno komin kuli pati yaltugol amen menaka ngol latano yimɓele amen ɓe bonanda goɗɗo ndenno ana hani ko kala yimɓele kumaniɓe ndenago menaka iwde arme Mali warde e walde dental leyɗe aduna e minusma tinno rena yimɓele menaka ɓe hono no min gannoni ndenno beete hande min totti seedaku o sorras en arme Mali e minusma kanuɓe humanade ndenagu ngallure menaka nde ka yimɓele menaka ɓe ana huuli sakkite amana o fa sanne ka meɗen jokkito ɗum no hanni
hono ko kaldal e kawral ngal uɗintinoto alanzeri to le jeyi lewru juin ƴaɓɓinon ɗu ana hollita wiide guɓenoɗe tirtoɗe plateforme gonduɗe laamu Bamako o ana kaani yoppitinde ɗum won hono ngallure menaka nde arme Mali o kañe ɗum wonono arme ministre ma le leydi meɗen ndi kañum hani hay bude ɗum wonono ngallure menaka nde kanko jeeɗo o kabaruji walde ministre ma noddirteɗo Raja Achouri o o hollitide wakkati joni o heeƴoji ɗi fuu ɓe ɓammi dow hen keɗe ko Ousmane Dikko faccintini en dow hen
miɗen domtiɗo laamiɓe garata darade ka fu e tawede gikkam en bonali saabe miɗen taƴori kala ana faami ko wonda ko min puɗɗi golle o lallogal du fuu ana hiɓɓi banggal adugol faa ɓe jotto kangaji toon wona soldat sen temps police e nations unis fa wadde civil en du jahan toon fa darano yimɓe wonɓe toon ɓe saabe civil en ngalano toon e ƴaɓɓade golle ndenago o no latorto fuu o watta caggal laamiɓe Mali saabe min gollidiɓɓe wonduɓe toon e ɗum e ley kawral keɓagal joyi lewru juin ndu to Alger to
kambe yimbe le menaka be ngana weltibe fe hono ko holita wiyede waldinodirtende plateforme gondu e lamu bomoko an ngara yoppitinde ngalure menaka de ka do e tawede fu be kolita metti mabbe jama o be kolita wi wakkati jono ko be darta tan yewe yalla hono watta fa ngalure de haybe be ngadi noddango fewde walde adnar Allah ndu kanye lamu bomoko be bi hunde fu ko bibe to menaka to hono walde adnar Allah ndu kanye lamu bomoko kanye ndondo to dido bonandaji kanko ne do gotto menaka to kede ko barki sise faccintine do hen
yimbe le menaka be ngana beltibe le majjun feyseeda kamede mila e lay kawrital hakunde pelle nodditirtede plateforme e minisma ngangal do minaka do hom funnani ko merminaka o haliko o holliti wiide be jarraki fey ko wiya plateforme yalta e lengal lure minaka de denno menen men pammi wiide himmeji yimbe le menaka be huncanaka hore ka an haani ko hom futinno yottina di anniyaji bamaddi ka andon wiide meden yaggina kala minisma walde dental leed aduna fa yottoyade gouvernement mali o bononda fu ngaddo kasen e le minaka do be anda kambe rondinte
kanjo gobe noddi tirtode azawat debe kolitiwide wakkati jono hono ko kibaruji menaka di bilta ko be kolitiwide dum weli be sande be ngaran sinnyinde kaldale kawrangal jangodo bomako do be kolitiwide du idu naba himbe yeso fa jambe dedder nyibale mali fu e mangal mudu kanko Musa Aga Sharutaman o yo jada o kabaruji do le walde dum won noddirtende azawat ni wobbe dum binde sema kede ko Usman diko faccintinen do
yo dum tajoral hewbe hejaabe amen nangi lawol bomako won yottibe ton ka jaati wondu wondu be yottade yo dum aadi ni am amano gouvernement mali kany e suro adna fu yo adini men jottinta sabe men kebi commandant na alger les caldar sectingangal fay kabar menaka palino do hebanama jogala denno fu ana hawri fati dalaji di tipe tiagal yesodu henyane ko nayi e koro nyalade jangonde yone nyalande de lawol kesol hani jokkede
ko lamu mali o hunji sawru sari e yude dum wonon dow gube noddi tirtode azawat de wakkati jonon yimbe le ngabbe dido bonandaji holitan we dum wadi halaji kewdi le leedi meden di bale kuminide hon hakkeji bibbe adama en du kali dow hen be kolitiwide wakkati jonon sa jewi dum yedde sariaji ka kanko mam Amadou Cewule Jara holiti wiide hono ko dum wada ko dum watti tan sabi non watta so hono kaldale kawrangal yara yeso ko holitiwide dum holiti ta wiide fe hono beedo yimbe le baawa sarede tiagal joni kanko Amadou Cewule Jara yo avocat non kede ko Usman Diko faccintinen dow hen
enen kaani famde e cakitane fayse yimbe joppama bangal sariya so e gardiga li kawral aljengal ga ana hollita horobe aduna jojjinte batte torraji e war horeji gadde le mali e hakilam yo dum woni ko horsi e cakitane fayse a yoppitama fedde horora aduna de se haaji mu habbike maada ko gonda fu anototo a jabato du landule fewde e kayfoje godande ma yoga wi dejere wala tagal sariya yo dum gonga dejere e sariya biloniri ka sariya du ana jogi bawde mu eden jogi sariya lajuka denno dejere wawa bilade mudum kana kadartine odo golle ana e dabere daranade dum
sakrabo rombay netri mi joji modo hello amen bemal ande ngalmi no dirta phase facebook ngo
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sekrabe jewel hodo ne le reso ngaji dibe kolitiwide dum wonon walde humininde kibaru nyame fa haare le do mali do be gonde ekkintinde dum wonon baale de ngana e jeya lamu balloje kibaru nyamdu le leedi meden di goddo ekkintingol an hani wadde balde nayi to seguto ngarawbe tawede le hen dum wonon balde ngana e jeya lamu pam CICR Oxfam e Clister Securite le hen dubbe kolitiwide wakkati jono ko ni faana mabbe tan faabe jeyal hono be beedirta ande hono be do yimbele ko fodi baale noga e jeddi de ngana e jeya lamu iwri kay kulli koro de jehi de kawrtoyi se guto tagal mudde ngardan faali lamu motobe kolitiwide hono yibbele halanane ko yaata chapantaton kany en gondi e famminede hono bonandaji ngadoji wakkati fu fewdo erobe di dum wonon nokko noddirted ambiri idun leel lamu yoro le hejoji di dubbe kolitiwide dum wonon faddad haddude bibbe robe fa yotto yaade hono wattude bibbe robe dewle ila jonaay dum tinno dum dale wakkati jono ngabbe odo golle don non waldinde wanay jeya lamu noddirted action mofti kany hokkindiri juude e car international jagal mudde ngardan faado kuli koro dobe kolitiwi dum wonon fedde noga berde militaire e kintinaabe kibaru solda sibe to kuli koro to dum timmi kenen le dido yambereji du wolita wede kanko horeje ministre o tawmo to kany horeje ministre senegal o dum wonon kambe e tilibe e kintinede wakkati joni o hollita wede walde mabbe ne noddirama hon horeje leedi senegal Macky Sall tangal mudé garantie minire am fa do kuccalado be collectivité hecci kenya dum wonon walderobe wonde tonno dirtende association nyata le ndedo walderobe dubbe collectivité be balliri hono kasun kobe gombe to kuccalato nyamduji kanko horeje ndedo walde collectivité fa be collectivité jeggita hono kasun kobe gombe tombe be jawdu hono be kabirte haddu golbe be robe be collectivité hikka won duubi didi be ngada dido gulleji secrétaire di wonon kabaru dimi jogini on do hande ndi ka fa hande kedde hedade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi.